abani lengoma nomunye uthe akithi nomunye uthe akuba futhi aw kanti akabani lengoma nomunye uthe akithi nomunye uthe akuba futhi
Yeah. I'm gonna call you in the morning.